Jagala nkubulire nti buli ekyatondebwa kirina nno mugaso gwakyo. Naye mu bitonde bye bingi mulimu ekitonde kimu ekiti bakiyita mwami eyo namwe munjulira n'abalongo bo tebakigattika. Laba nange nafuna owange omulungi wange omubwati era nze waba wamukwata kuno kubanga njanakutta omuntu. Yegwe kitonde kyange ndikumutima ndikumutima wangala biliyo mwami wange wankutula pata sisichati yegwe kitonde kyange wenasima omuwati wangala biliyo mwami wange wankutula pata mwami teka matu kubulire abalala bye bafumba bwe tobirya tebiwomba njala wekuluma jangwe wange nkuwe biwomba newe bakutega obumasu sibomutima hani totunulayo obuwoka bube bungi bwekumira kange leka kabe ke kasinga yenza kwagala eno lina kulya byange byoka manya kimunti buli kande hani mbaye nonga kulinze sebo. Yegwe kitonde kyange ndikumutima kwagala biliyo mwami wange wankutula pata yegwe kitonde kyange wenasima omuwati kwagala biliyo mwami wange wankutula pata. Kwangala biliyo mwami wange wankutula pata yegwe kitonde kyange wenasima omuwati kumu.